괜찮아
아야 Antenna imebaki ukisikia mini mlinzi juu analala, ukinua gari jipya inalala wapi? Nyoka kikosa shimo analala wapi? Ikulu ameingia Samia, wapinzani wamebaki, bomu likifungwa dundo, watu wote tunalala. Pelepete 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 pele puruputum 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 puru pelepete 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 pele puruputum 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 puru. We tucheze wawili mdako, hebu ina mala putikiza. Pelepete 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 pele puruputum 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 puru pelepete 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 pele puruputum 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 puru. We tucheze wawili mdako, hebu ina mala putikiza. Puruputum 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 puru pelepete 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 pele puruputum 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 puru pelepete 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 pele. Embu hakikisha unacheza naye nyuma ana wo wo wo. Oya hakikisha unaruka naye nyuma ana muzigo. Mwanangu hakikisha unacheza naye nyuma ana wo wo wo. Tunaangalia ndani, antena imebaki. TV tunaangalia ndani, antena imebaki. Ukisikia mini mblinzi, jua nalala. Ukinua gari jipya, inalala wapi? Nyoka kikosa shimo, analala wapi? Ikulu ameingia Samia, wapinzani wamebaki. Bomu likifungwa dundo, watu wote tunalala. Pelepete mbele, puruputum puru. Pelepete mbele, puruputum puru. Nilikuona mpole kumbe kucheza unajua. We mwanangu nakuona hapo kati jinsi unavyosumbua. Oya nilikuona mpole kumbe kucheza unajua. We mwanangu nakuona hapo kati jinsi unavyosumbua. Mchezo wa singeli doneshe singeli mwanangu singeli. Basi nipe chigere 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 tango. Chigere 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 tango. Chigere 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 tango. Chigere 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 chigere. Ayo Mr. Chirne apa Meneja ni kumadula Mwana kudaina.
It's Dana.
We DJ Santana Aso Yoko Momo Weki Sepeoji Ana kusalimi ya Blanza Party. We Dr. Mzuza Wana kwa Silence Killer
Santana baby.